indagano niyo shonga nifunisa tatanyira ha mutima Ebenezer naniwe bagenzi bitu batire accident stroke na cancer abandi
Mukama ndinda mba.